soy a Julia. Washindana na gunia, washindana na gunia, washindana na gunia, akutake nani wewe. Wapenda sana ubwetu, ujishughuli shikata. Ndola kola kichoto, kutake nani wewe. Ndola kola kichoto, akutake nani wewe.
Matazo ya mabanati umewekwa pea taya. Matazo ya mabanati umewekwa pea taya. Nyambua na kunyambua.
Thank you.
Really? Mifanywa haya wangi wewe, ukinyuma upende